sinyukela eShilo.
Sike sasho sathu Jehova wethu uyalalela bese ayiphendula imikhuleko. Njengamanje ke sizokhuphuka nazo zonke lezi icelo zabalaleli, sikhuphuke nazo icelo zabo siye kuNkulunkulu. Uyangithinta, bayangithinta laba bazalwane, bayangithinta kakhulu. Khona lo okhuluma, mfundisi wami, khona lo othi ingane iyagula kodwa abatholi lutho ukuthi kunani. Uthi ithi masivukile lento avesana ngabe sazi naye ukuthi enzeni. Uthi kasabe ngisho ukuthi esikoleni ngoba esikoleni bavesane bangazi ukuthi bazoyenzani uma isivuke yilento. Hayi, kodwa ngithi mina likhona igama lika Jesu elimile. Uyazi namhlanje singathi singathumela lelizwi lapho ukude nathi, kodwa izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukufinyelela ngoba liyaphila. Asikwamukele Bishop uHlophe, usukhona phakathi kwethu. Ngivesane ngisale nje sengithi angidedele intambo zize kuwena. Ziningi izinto abakhale ngazo abalaleli, akuzwanwa emakhaya, abazwani imsebenzi ayikho. Wabubula umama ekhala ngabantwana. Sisazo ke sikhuphukele eShilo. Ngibacele nje omama ukuthi ake siphume sifase izinkalo siyothandazela abantwana bethu. Khuluma ngophuzo olidakayo. Abaphuzi abantwana isimanga, kukhuzwa ngapha nangapha. Nako konke ke nje abacelile mfundisi wami, ngicabanga ukuthi asikusonge. Nabangaphilile, nabagulayo, nababoshiwe, nabaneyinkinga kufanele bathathe inqumo eyithile. Abazi ukuthi bazokwenza kanjani. Nokudla akukho emakhaya, imali ayikho emakhaya. Iy'ngane yifundile inamajazi kodwa ihleli emakhaya. Ingcindezi sidlala ngabo. Kuningi baba, asikhuphuke siye eShilo njengamanje.
Sethula imithwalo eShilo.
Baba wethu ingcwele, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ekuseni baba wethu ophilayo, Nkulunkulu wethu onamandla, sikhuphukele eShilo Nkulunkulu wethu nabantwana bakho ey'nkingeni zonke abathe bayibeka. Abanye ithemba libalahlekele, abanye Nkulunkulu wethu ingcwele bafisa nokuliphonsa ithawula. Siletha lo mama onomntwana ogulayo ongaveli ukuthi uphethwe yini. Baba, siyaqonda ukuthi umzimba wonke ungowakho, uthe ezwini lakho lo mzimba uyithempeli lakho la uhlala khona. Baba, siletha lo mntwana kuwe Nkulunkulu wethu, wena ongudokotela omkhulu, uwe inyanga enkulu ekuseni. Baba wethu ingcwele, siletha abakhalayo emakhaya, abaxabene, bangazwana, bangenabumbano. Siletha Nkulunkulu wethu ukuthula, ngoba wena unguJehova Shalom, uNkulunkulu wokuthula konke. Baba, siletha abantwana bethu uphuzo olidakayo, idakamizwa ezenzela umathanda kubo. Sithi namhlanje ekuseni baba ongcwele, lo moya oqeda ngabantu abasha bethu sibaletha kuwe ngamunye ngamunye, zonke inkalo izwe lonke, egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Abangasebenzi baba ongcwele ekuseni namhlanje, ngikhuluma ifavor kubona, ngikhuluma ukuvuleka kweminyango labe khona. Vula iminyango Nkulunkulu wethu engcwele, abantwana bakho abangasebenzi bayithola imisebenzi egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Basilalele bese ibhedlela baba ongcwele, begula, odokotela bebika lokhu nalokhu, sikhuluma ukuphila kubo. Wena uphilisa Nkulunkulu wethu engcwele, 24 hours, awunasi isikhathi osikalelwa ukuthi uphilisa kuso. Futhi kuwe asikho isifo esingalapheki, egameni lomfelo wethu Kristu Jesu, manje uzwe phakade. Amen.
Hallelujah, hallelujah, amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngoba umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla, awuboli futhi umkhuleko.
Yes.
Abanye bethu bamile nje imkhuleko yogogo bethu.
Yes.
Imkhuleko yoma bethu yeminyaka, kodwa sihamba ngayo. Isibindi sisithola lapho ukuthi sakhulekelwa thina ngelinye ilanga.
Kunjalo mama uBishop, sikubingelele ekuseni, sibingelele nabalaleli bonke bomsakazo isikhondla khondla. Uma sakhuluma ngokuthi umthandazo awuboli, ngikhumbuza ukuthi uJesu esikhuluma ngokubethelwa kwakhe, wakhulekelwa noma waprofethwa 400 years ago by uprophet Isaiah, engakacatshangwa nokuthi uyakuba khona. Kodwa wathi ngibona intombi zala umsindisi, wayesethi kuye emahlombe akhe
kuyoba khona
umbuso. Ukhuluma lento Isaiah kungekho tethembisayo. Uma ngabe sithi siyinzalo yemithandazo, ngifuna ukutshela umlaleli ekhaya ukuthi uma ngabe umuntu othandaza ezayo sukuthi ngoba nakho ubona isimo singashintshi bese ucabanga ukuthi sekufanele kuphele kanjalo thandaza izukulwane ngezizukulwane zihlomule ngefa elingephucwe umuntu ifa lomthandazo ukuthi kuthiwe la ekhaya kwakuthandazwa la ekhaya kunento eyayimile yaziwa ukuthi umthandazo so that why namhlanje kuseni ngithe mangabe ngiza ngathi inkosi yami namhlanje ngifisa mamzanela ukukhuluma nje ngento emfushane encane bese siyathandaza nabalale emakhaya lithi iBhayibheli uJesu encwadini kaLuka uthi kubafundi bakhe asiweleleni ngaphesheya
yeah.
Na uma ngabe ke ethi asiweleleni ngaphesheya abafundi bakhe bahamba naye emkhumbini uJesu useyalala emkhumbini ngoba wayekhathele sebethi ke abafundi bakhe mabebona kunesivunguvungu sebeyaqabula bayazama bazama ukukhwesha amanzi bawakhiphele ngaphandle bayabona amanzi awakhipheki sebeyasuka bayamvusa umevuka uJesu usethi kumoya thula umoya wabusuyathula angazi ukuthi yini engaba khona kumlalele ekhaya but ngifisa ukubeka igama elilodwa elithi yonke inkinga ngaphansi komthunzi welanga inezindlebe futhi yezwa
amen
ilento engifisa ukisho namhlanje kumlalele ekhaya ukuthi uJesu utshela isivunguvungu ukuthi masithule isivunguvungu samlalela uma ngabe usekhaya unenkinga obhekene naye abantwana bezwa ngizokutshela ukuthi lento yokungezwa kwabantwana isivunguvungu esinezindlebe khuluma naso bese siyalalela uma ngabe ugula emzimbeni wakho unempi ubona ukuthi angathi awana uphethwe yini awana udino ngayibalula ngizothi leso sigulo leso sinezindlebe futhi siyezwa into odinga ukuyenza wena khuluma naso that is why iBhayibheli limisulwandle uNkulunkulu wamisulwandle lalumkhona ngoba walitshela ukuthi ulwandle lungedluli kulengcenye ulwandle lwamlalela lumi kuze kube namhlanje la kwabeka khona uNkulunkulu intaba zimi kuze kube namhlanje la kwabeka khona uNkulunkulu ngoba noma yini engaphansi komthunzi welanga inezindlebe futhi yezwa ingakho noma ngathiwa usuhlala iminyaka engakanani ungasebenzi ngizothi lokho kungasebenzi lokho kunezindlebe futhi kuyezwa ekuseni namhlanje ngikhuluma ezweni lemimoya ukuthi noma ngabe imuphi umoya ohlupha impilo yomlaleli ekhaya unezindlebe lowo moya futhi uyezwa uma ngabe business lakho ngahambi kahle ubona imali ingaqhamuki kahle ngizothe ekseni mina lowo sozivunguvungu leso sinezindlebe futhi siyezwa that is why mangabe ubheka amadoda lithi iBhayibheli kwakunamadoda amathathu ayedlula amiswa uAbraham wathi bayamisa ayesekhuluma esibelethweni sika Sarah athi wena ngonyaka ozayo uzoba nomntwana yena wanga understand ukuthi nesibeletho mhlambe khona abasemshadweni abantwana babatholi ngizomemezela mina ekseni ukuthi nesibeletho sinezindlebe siyezwa noma ngabe uya kwioperation kusasa leyo operation leyo cancer leyo inezindlebe futhi iyezwa noma ngabe yini obhekene na impilweni yakho usugraduatile ubala iminyaka yokuthi usuneminyaka engakuhlele ekhaya ngizothi ekuseni namhlanje leyo meko leyo inezindlebe iyezwa into ekumele uyenze wena ukuthi mawusuke bese uya kuNkulunkulu naleyo meko leyo uthi Nkosi nasi sivunguvungu esihlupha impilo yami uthi Nkosi na ingakho isifazane mama owaye nomopho lithi iBhayibheli wayesehlale for 12 years
yeah.
engaqonda ukuthi umopho unezindlebe uyezwa
hey.
Wathi uma ngabe ufika wezwa ngoba iBhayibheli ngiyalithanda lithi lo wesifazane waqale wezwa ukuthi uJesu ukhona wezwa ngaye wathi uma ngabe ezwa ngaye kwacaca ukuthi azwe ngaye unezindlebe futhi uyezwa nesimo somopho lithi kwanele wathi angafika kuye sezwa kwasona
ayi sizinkosi yamakhosi ithi khona ngithintile
uthi khona ngithintile ngoba ngenkathi ethintwa yena kwasegcwalisa ukuthi kunento esizwile kunento ekade ihlupha ngoba sometimes ufuna nje ukukhuluma nomlaleli ekhaya kuqale kuzwe wena ngalento ukuthi uJesu uyaphila bese emva kwalokho ukuzwa isimo sakho
yeah.
mina ngizokufaka umoya wokuthi tshela isimo sakho
yeah.
ukuthi amasilalele sizwe abantu noma ngathiwa yini oyibonayo noma ngathiwa iveli umzimba wakho mawu ugula, tshela umzimba wakho ukuthi mzimba, veza lento ekuhluphayo ngoba ngizodila nayo namhlanje. That's why iBhayibheli ikhuluma ngoBhatimeu, lithi kwakuyimpumputhe yabihleli ngasemgaqweni. Le mpumputhe amehla yazanga vela vuleke, kodwa yaqale yezwa. Yathi mangabe sizwile, kwase kuconnecta kulento yokuthi isivunguvungu sezwa.
Yeah, kwaze kwathi noma abantu sebemthulisa, kwacaca ukuthi akasalaleli lutho ngoba useyizwile
lento. Khona lento ayizwile, khona lento ayizwile. That is why mamzanele mangabe sikhuluma ngezwi kaNkulunkulu sikhuluma ngezwi elibhalwe phansi. Uma libhalwe phansi ayisithi alikunikeza amandla ilogos, but bese kuba khona the spoken word. Lele liphefumule lelikhulunyiwe, into eyenza libe namandla ukuthi ngenkathi likhulunywa lihamba liphethe lonke uhlobo lomsindo oluziwa imimoya ekuthiwa la ekhaya salali igijima phezu kwendlu. Ngizokutshela ekuseni ukuthi ungabe usamosha imali yakho, ungabe usayandawo, imeko yakho inezindlebe futhi yezwa. Uma umsebenzi owenza sengikhathele yiwo, ngifisa ukushintsha manje, musu kubalisa kubangani bakho, musu kutshela isalari ukuthi umncane wesalari, kodwa tshela isimo ukuthi wena simo njengamanje uzozwa. Izwe lethu mamzanele kuningi kubhedukile, into esikhuluma njengebandla kaNkulunkulu iyodwa, sithi South Africa izwa ukuthula. Iba nokuthula noma ngathiwa kwenzakalani, siyayitshela izwe lethu ngoba izwe nilezindlebe nalo liyezwa. Ayikho into ekufanele kuthiwe endaweni ethile ubugebengu budlangila kupheli, ngoba ubugebengu bunezindlebe ekuseni, buyezwa noma yini obhekene nayo. Ngizothi mhlawumbe usukhohliwe, ngizokukhumbuza, ngizothi noma yiphi inkinga obhekene nayo inezindlebe. Into abayidinga nje ukuthi wena yekela uku-SMS abantu abangeba kusize ngalutho, kodwa bhekana nesimo sakho bese uyasitshela wena simo unezindlebe.
Uzoshintsha
ngegama likaJesu.
Uthi mfundisi wami ba umoya uma ngabe uvuka bavusa uJesu.
Bavusa uJesu bathi hayibo Jesu vuka.
Uyakhuza uJesu bese uyathula umoya.
Ukhuza uJesu buka la mama bona babezama engakavuki. Baqale bakhwehla bayazama ukwakhipha amanzi. Basebenzisa iforce.
Ey Nkosi yami, uyazi ngithanda laba ke ababuzana mse bebuzana ukuthi ungubani lo?
Ungubani lo?
Olalelwa. Ngisho na ulwandle na umoya uyamlalela. Oh, what manner of man is this?
Babuza lokho mama ngoba babemangela ukuthi kahle kahle thina siyaxake ukuthi lento ikhulunywa kana uJesu mama angiveze lento. Bakhuluma bona kanjena babengekho ekuqaleni, ngoba lithi iBhayibheli ekuqaleni ulizwi waye khona. And ekuqaleni wathi kunobumnyama, wathi makube khona ukukhanya. Kwasukuthi kunezindlebe ukukhanya. Ukukhanya kwamlalela, kwasukukhanya kwavuleka, kwakhona ukukhanya nobumnyama. Wathi makube khona insuku, makube wakhuluma kanti kunezindlebe kuyezwa. UJesu mayefika mamzanele, into eza nayo uza nezwi elinza indlebe kwizimo zethu zilalele.
My God, my Elenza, God.
Uyabona ungaya noma, that's why this week siqala iviki elikhulu kakhulu, iviki lamasundu. Amabandleni amaningi baphethe amasundu namhlanje ngoba kungena uJesu eJerusalem. But ngifuna ubuka ukuthi noma engena mama eJerusalem, imbongolo yalandwa. Kwathi imbongolo uma ngabe nifica iboshu nivele niyithathe njena. Mabe nibuza nithi hayi umnyazo uyayidinga. Yes, ngoba indaba na ngoba wayesazi uJesu ukuthi kwambongolo ngeke isabale kwambongolo ngeke isenza lutho, because isizwe umuntu okhuluma akhulume kuzwakale endlebeni engabonayo ngenyama. So uma siyo celebrate iPasika noma uPilato athi icala kaliboni, engaliboni kwakhe icala, wayengazi ukuthi kunomthandazo ophendulwayo okhulunyiwe uJesu ekhuluma bengaboni, ekhuluma amen zethu. Yonke into namhlanje ufuna nje ukuthi ulele ekhaya ahlale nalona, noma ngathi ubebhala phansi athi nje yonke inkinga phansi komthunzi welanga inezindlebe.
Inezindlebe.
Futhi yeso.
Oh, mfundisi wami siyabonga, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amahlala amazi yonke inkinga ekhona inezindlebe khuluma wena ungabusathula lifunde izwi lingene ngaphakathi asilifundele imfundiso wami kuyoshumayela
yebo
silifunda ngoba lingumuthi emathanjeni ethu
lingumuthi emathanjeni ethu and izwi limnandi ngoba lisichazela kabanzi ukuthi singobani
nazo
lisinikeza neposition yethu ukuthi simi kuphi so uma ngabe izwi ungalifundi ngeke uze ulithole ulazi leli verse lithi olimini lwakho kunamandla okudala
uyabona
that's why umama noma angadinwa kanjani ingane yakhe angakhuluma amazwi ngokudina nokuthukuthela
ngoba yatha
ayadala uma ake awakhuluma before ngizothi mina akayo reverse because amazwi mayekhulunywa amazwi anani mama amazwi mayekhulunywa anembewu othi mawakhuluma bese yatshaleka bese yamila so namhlanje kuseni ngifuna ukuthi uma ngabe umama ekhaya wazi ukuthi noma yini esemlomeni akazi ukuthi uphethe isikhali esinamandla isikhali esikwazi ukudala izinto ezingekho zibe khona enganeni yakhe ehluphayo bona udokotela bona inesi bona uthisha bona usomabhizinisi omkhulu bona umfundisi yindaba nayo ngoba usu understand ukuthi manje yonke into inezindlebe yezo
sinyukela eshilo
Oh, Bishop uHlophe siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe namhlanje amazwi engikholwa ukuthi abalaleli baseshilo bawathokozele futhi bazwile futhi azobaphilisa. Sibhekeke ephasikeni nitholakala laphi? Nina nikhonza phi? Mhlambe salusitshela nje nangeyinkonzo zenu zephasika, usitshela nokuthi abalaleli uma befisa ukuthi bakumeme ngelinye ilanga bakuthola phi wena?
Mamzanele inkonzo zephasika silapha ya eVerelem. Emahlabathini mangabuse emahlabathini uhlala khona kunendawo ekuthiwa kusemabhasini mawudlula nje emabhasini kunenguzunga enkulu yetende sibeke lapha nje baqala inkonzo zephasika usemhlasini useHazelmi usendwedwe emahlabathini kuseduze kakhulu kuwena nomsotho ngathi kuseduzane futhi as well inkonzo nje mawudlula nje etendeni emabhasini kunetende likhulu elimhlophe silapho kusukela ngolesine ntambama ngo6 siyobe singenisa inkonzo yesidlo senkosi no ezwa kwenyawo kwabazalwana bese ngolesihlanu ekuseni mamzanele so bese sinenkonzo yamazwi ayisikhombisa
ingasikhathini
iqala ngo9 ekuseni latest izobe siphelile by 12 sithi nje 1 pastor 7 1 word 7 minute aseqi lapho emazwi ayisikhombisa so bese ngene ekuseni ngo9 siphume ngo12 inkonzo ke after that siyaqhubeka futhi again ngo3 ntambama kuze kuyoshaya u6 nangomgqibelo kunenkonzo yomama esiyenzele nje omama nje bodwa umthandazo kulo mama ongena ngo10 ekseni wonizophuma ngo1 siphinde futhi sihlangana entambama ngo6 kuya ku9 bese ngesonto sizothi uvukile lapho sobe sesibungaza ukunqoba kwa Jesu enqoba ithuna yobingenayo nekseni ngo9 besiphela ngo12
ah mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu yilavele nikhonzela khona njalo ngamasonto
njalo nje ngamasonto kumanje sikhonzela lapha emahlabathini
iqala nini inkonzo yangamasonto
ya ngamasonto singena ngo9 siphume ngo11
Sikuthola kuphi ke baba mangabe sikudinga?
Yes mangabe ningidinga ngitholakala ku
081 baphindele mfundisi.
It is 081 485 1936. Yes kana ku Facebook futhi ngikhona as uBongu Musa Hlophe.
Bongu Musa Hlophe.
Yes, Bongu Musa Hlophe. Yes, ku Facebook.
Siyabonga baba, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mfundisi wami. Phuthuma uhambe uye enkonzweni kodwa thina sisele sibambukusho sithi yonke inkinga inezindlebe
futhi yeso.
Yes.
Amen. Siyabonga kakhulu.
Amen baba.
Sethula imithwalo. Eshilo.